Central vibes, give me the drum line, papa. Dr. Ben, a King Simba, a boy. Butter vibes, them for ya. Big budget entertainment for ya.
No fear, baby, my woman. Don't fear my love.
No fear, baby, no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
No fear, waibu, no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
No fear, baby, no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
No fear, waibu, no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
Kama kazi yako siwezi chelewa. Mpenzi ukinishika na kuelewa. Ila sina noma nitakupa belea. Baby nte kubembeleza. Ila na maswasi zako zitapotea. African queen you and I can pair.
I say no fear baby no fear. Zeni na love city mafia. No fear baby no fear. I can never make you shed no tear. You my baby. Hini nyimbo tamu nina kuimbia.
I sing no fear baby no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
No fear waibu no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
No fear baby no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
No fear waibu no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
Kumbane damu langu mama. Ukiwa nami ninapata mana. Yani wewe ni mwangaza, anayangaza dunia nzima. Yuma litoka cutie. Siwezi nikalala na sikuoni. Hata niko kitandani. Natamani kuwa nawe mikononi.
Maliwa kubira wala. Wanu mwengi na wede kupimwa kuminzani.
You my baby. Hini nyimbo tamu nina kuimbia.
No fear baby no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
No fear waibu no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
No fear baby no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
No fear waibu no fear.
Nina kupendaga, ila siwezi kukukanyaga.
Oh, dia kwetu uli, eti nyumira kubulipate, yeah. Five star woman, kusawaka kisi kutama, yeah. The way you go down, you don't touch my mind in a second. Masabula buinja, eronde sabi wundu mponye kwe.
Mi a di patient ya di doktali. Mi no go play usula montali. Ino mi a di victali. Kwa mapenzi lako niko tayari.
Woman you killing the show. Ne wova mumini, ne wova mubijo. Girl you killing the show. Ne wova mumini, ne wova mubijo.
You my baby. Hini nyimbo tamu nina kuimbia.
No fear baby, no fear. No fear my boo, no fear.